DatimSafi.com.
Alo, alo, mama, alo, alo, mama Samia. Alo, 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 mama, alo, alo, mama Samia. Alo, 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 mama, alo, alo, mitano tena. Alo, 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 mama, alo, alo, mitano tena. Alo, alo. Alô, 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 mamãe, alô, alô, mamãe está minha. Alô, 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 mamãe, alô, alô, me dá no tena. Alô, 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 mamãe, alô, alô, me dá no tena. Mamãe capoquea simo, mamãe capoquea. Era isso que tu casema. Mama metuambia vijana, mama pongezi za tu amezipokea. Kasema tuja kosea kupa ugombea. Kidete atasimama nchi kuitetea. Na situfanye kazi bila kuzembea. Kamuambia vijana tumekubali.
Tunampa mitano tena.
Mama nishe tumekubali.
Tunampa mitano tena.
Kulima tumekubali.
Tunampa mitano tena.
Boda boda tumekubali.
Tunampa mitano tena.
Alo alo, alo mama we, alo alo, mama Samia.
Alo, alo mama, alo, mama Samia.
Alo, alo,
alo mama, alo, mitano tena.
Basi waiteni waje wamwone
Raisi mama Samia,
kipenzi cha wananchi.
Raisi mama Samia,
UWT waje wamwone
Raisi mama Samia,
kipenzi cha wananchi.
Raisi mama Samia,
vijana waje wamwone
Raisi mama Samia,
mama mzazi ma
Raisi mama Samia.
Tunatana tunafanyaje?
Tunaweka kwa, tunaweka kwa, tunaweka kwa,
tunaweka kwa,
tunaweka kwa.